radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraabe heedi bo onay jam hande alalbargo o lewru mars 2017 sappo jeddi yamde jappori maslima chapande nay e joy usman nyaali buldo kabaruji do salim juwara to boggi jande to on competete wiide balle societe civile kanye e balle community habanade yimbe tombokto e gaaw kolliti ngadan umma dara fa kollita salibe jo ingol laamu hakkunde joobe kolliti be nanne e gulleji kaldal e kawrangal hore be fedde CPA kolliti wiide subaabe tombokto e gaaw fa laamo laamu hakkunde jo ottubiraka do ingu maako secretaire general fedde de holli wiide dabare mum fu laamu hakkunde jo obbantine e wiima ko wotteji kani wadede suroobe bene kolliti anandart e yimbe tombokto e gaaw pati cialo jo ingu laamu hakkunde jo o ne laado union africaine mali holli wiide anandart e gubbe gon elecce made kanye laamu mali jukkina wadde kaltidal yimɓe tato nanga beeta ko o biya fa mbarmi sakkiti duppa ɗum waɗɗi wuro noddirtego guwana wuro wongo hedde sera bamako nenno ɓe yimɓe yo sikkitaɓe wuyɓe hirsude dakkiji ko walda e saria yo ɗi woni sembe kabaru ɗi hande bisimilla moɗon heɗade studio tamani les communiqués kollita do talatare hande balle société civile kanye balle communida habanade himbe tombokto e gawo kulli wiide ngadan umma darafa kullita calibe ju ingul lam hakkundeejo o nanno be kulli wiide no watte fufa be ngatte legol leji kaldal e kawrangal fa famu be do kerden Ousmane Diko
wakara wayde jabande laamu jaakundeji di ana lolli tumbutu kanye e gaawo le nanti go kabaru gol be andini baale hala nana en gube politiki fawarde e jogede kabarde di region ngaji didi fu kolliti jabanali laamu jaakundeji di wada hala nana en gube murtode sema mbajimbini kana kenne e golle kawrangal le ngalure waleyabe temede tato e chapan tato e tato be ana bado temdere gorko jogido kabargal gondo du le CMFR nangudo no ku conseil régional ey beedo horebe ima dara mabbe o yo batte wayde jatteede e hennede sera ko gouvernement deurentina fawarde e sema hennibe so salanade be bamde e jatte himmeji mabbe li dabare deejende e bi odo ima dara ma walda e walde heddoto e wonde ila jomfaabe kewta himmeji mabbe hore e politique be CPA be andini dabara tidal kafu yo nattinte gede calaniide jodo gol laamu jakkundeji di e golle o nadu daranade dabare woteji kesi heedi oto bangem en jetti fa jodogol laamu hakkundeji kidal gaddo kikide kenge o yeso ministre laamado leydi meden kanyum e gube bande kabarde de fawarde e wombe ley dabara dewrintinangal
e wi horebe CPA subaabe tumbutu e gaaw fa laamo laamu hakkundeji tubiraka do bingu mako be kolli wiide wana ben kani ardinede e wi secrétaire général fedde de dabare mum fu laamu hakkundeji o bantine holli wiide wotteji kani wadede kedde ko Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun wi Aissatou Kanté du faccitan Ousmane Diko
juhude e golle ana sabe laamu jakkundeji ɗi yo laamuji hakkundeji ɓaɗiɗi donnete ko wala e majjum yoko ɗi laamu jakkundeji ɓaɗiɗi joƴinirano hanira ni ko nayi e kabaru kidal min beltike ko yimɓe kidal kawri ko o kabaru yo kertaɗo sabe tiɗallaji kewɗi ana gonno toon fa natta e leydi ndi min jeehi deesowal mali dow Tabal Hassane Fagaga min beltike e majjum fa sanne ko nayi heedi gaaw e tumbutu gaka hono ɗi tiɗallaji ngala min jeehali nafaka joƴinde laamuji nokku ɗo wona yimɓe muɗum cuɓɓi fa laamoɓe fawarde e guɓe ciñiɗe torol ngal du dawridaka ana eko wayde jataade ndimaku yimɓe toon ana torra ɗum ɓen du dabre muɗum yo nattide gueɗe biiɗe kennaɗe sere ɗe naadu ɗalde laamuji hakkundeji ɗi ina jom fa woteji ngaɗa ɗimadara ɓeydan tekkude baale ɗo fu ila jom fa kala nattine fa fi
walde CMFR de gaaw holli wiide caggal hande gollide fay watere gollata le ngendi gaawo ndi si wona gollide kumuniɗe kabaru cellal himɓe kabaru ndiyam kabaru kuram e kolli wiide lumadu wala hen e wiɓe haɓotoɓe ɓe ɓami o anniele hollitinde mabɓe ɓe gatte legolleji kaldal e kawral ngal keɗɗe ko Moussa Bourema Yoro ko wi keƴaɗo amen gonɗo to gaawo toon Ali Maiga do faccitago Mouhamadou Samaseku
pour expliquer à la population de
famin kumpita jamare gawo nde wiide nde yiya fofu sukaɓe e roɓe na waɗe bangue min gottali fe hollitinde ana haali yimɓele dentina e golleji talkuru ndu kamin notaka laamu koɓe ɓe ɓami aadiji ɗiɓe jottinali kambat ɗum min noddi yimɓele gawoɓe hollitinde laamu o wiide miɗen kani dentinede e golleji talkuru ndu e kaña dun haawigol majji min uddan kala gollirɗo laamu o eɗe golloɓe ONG ngaji ɗi fa wattu mo himmiji amen ɗi kuntana hoore
suroɓe
kolli wiide pati yimɓe be Tumbuktu e gawo caloju ingol lamu hakunde ajo wi mabbe o golle wadan fa golleji kaldangal ya yeso wadan du fa lamu o wirfitoli malifu e mangal mudum ne laadu union africaine mali holli wiide anandarte e gube gonde lesse made kanye e lamu mali jukina wadde joda hala yalla dewral an wadan ne nobbe kulli wiide mali de gube tinno acca anye bamaado o golleji di ngade yalla edi jottine do jam e deejere kedde ko pierre boy ya wi mumin sende bo
la mise en application de l'accord ne peut pas
golleji talkur kawral latiki jo ingol lamuji hakkuneji na goddu wawa fe hun tande hore himmeji homo fu wakati goto anahani himmeji goto fu wattane hakkile e wattu ka anahani jabe golleji di yara yeso kombajami yimbele gubbe de yoben dala golleji jo ingol lamuji hakkuneji wadde kanyundum ben jokka dartude lami be wattana hakkile himmeji mabbe gurifu himeji mabbe bangalla ben dentina e golleji di kon jidumi yo hejo golleji di ko gubbe de furkawri do mu golle law
entre les parties soit mise en application dans les meilleurs délais
fabbe jido dum famoro ba jewdi di kabaruji fu do bembe amen page facebook e compte twitter sto tamani himbe tato nanga beta ko opia fa barmi cikki nano be himbe tato ngi sakiti be du pamadu nen dum wadi dum wadi do wuro le nokku noddirte do gona kiel gongel hedde hirnaage bamako nayon naybe mabbe o duginaati le jama nen be himbe nayon be sikitaabe wuube nen be sikitaabe wuube hirsude dakkiji le chunchunka le timmodo yontere jabbine nen nelabe malinje ile nelabe malinje ile leedi leedi lagine nokku noddirte do wuro la sukkabe ko min ngaji gondi hedde kerol mali e lagina kibingo hakkilo lobbo yalla nguy kada baaji kanye baasiji sabi leedi gondi le nokku o yalla an hebene jogal kede ko Suleiman Sidi be député kiddo hore jon nelabe jeebe lagine to ko wi Aliou Sidi be do faccitango Mohamedou Samassiou
gubo yo kabaru ti dallaaji de yimbe le gonbe der badade keridi joge e lamu koobe ledde mali e gine njottinta be buri fuf nyalade darnugo lumuji di bangi goddo dun daba majjudo meeda ka yitede de ya fuf dabaaji di na gudje pelle didde dawri kaldal hakune mabbe e lamu koobe be yalla nguka dabaaji di na ngotta won annaji di min koliti be kalande wuube nanni dabaaji der leedi gine yo kambe lamu koobe be nanga dabaaji di be tinno dun hubbidinde hono rojo mabbe leedi mali be eso wala ko hadata dun be nelda wiibe be der leedi mali yalla e bi totta lam o non dun lam ko be leedi mali be kani golande be leedi ginebe wana fi arande amen wadde ngal kawrital joni wotta lawul tatubul ngana dun ngotobe dun
syndika janginobe jande hakkunde gombe le region moti kulli wiide ana ani fuddude mudder golle sappo e tati lewru mars ndu sine himmeji mabbe di ngada ka do e den di syndika ngaji nay kolliti ndokke nyamandeji mubbe gondi do lam o di kede ko Allah tarawari secrétaire général Sinab Mopti wi Ousmane Diko
janginobe école région Mopti o kota le bijit aya menen tani okere hakki yanton ana ani beydade ko nyata salaire gouvernement yaltina direedi wi ana ani watede e salaire nga jame mais be wule be data e lebbi jetti joni mi e o kabar mi den kala mi den jami den garta donc men mi joddini talkuru holata ne mars ngulewru wadi balde sappo tati mi nyoppo golle donc mi nja e murdere altiner balde sappo tati mars tani mardi balde sappo nay mars donc du ko mi darta ko so dum bitay fu donc region mokko ko mi anni yade murdere be balde didi ko syndicat ngay du woni kabon tobe ee gollobe jaginobe école ci syndicat ngay nay nek won hen ci presque won hen woni te gonne do won jaginobe litebe ne bo won hen kan université
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sakira ben jandaro en kabaruji gondi le region haaji men di kanyen le cercle en songo kasara hewde ke mobel larme mali do ete 7 km nga chapan etati enay himbe na yom barmi be kolli wirdi don anano ni sanne barmu be na ba masudu doktoro gaaw e himbe tondo gol jabbiti gol sabi kasara o nenno kasara goddo wadi kanyen kasara lawol wadi kanyen nokku no dirte do nyena do e 6 km nga chapan e jiddi e joyi neddo got heddi hen tatom barmi be kasara o hewdi yo sukkabe l'école o wadi o kasar o wadi wattu 17h kenye nenno be sukkabe wotte be jippino école hawri den kasar o wadi wi police ainsi ka so yo dum camion luman ko be jurube camion luma jurudo ko dwar wadi o kasara bandiji tati palleke camion ngaji didi jammat altinere fa weta talatare dum waddi do en 5 kilometre nga chapande joy bandiji diteti ko tawi e juude wombe le mobilaji di fu nenno be sedibe kolli wida ana ya milioji sappo ko be nabbe nenno be luman ko be non juube lumo ngendi noddirtede ende liman les cercles menaka ONG noddirtedo Secours Islamique France ana anni fabirade himbe mali madrasuji di hono mudum wala horebe ONG o mbaddi Kenya e modi babe sarabe janginobe kanye e sukabe talibabe fanda mabbe faabe darta tidallaji gondi faabe keba daranade sukabe yebabe Swiss Contact itti jawdi kawrtangal do kadude di kabaruji ka kedde hedare yewtirande ana yeso wassalam
miden kala miden jam miden garta dog menu min joddini talkuru holata ne mars ngulewru wadi balde 13 min yoppo golle donc min ja e murdere altinere balde 13 mars tanye mardi balde 14 mars donc du ko min darta ko sodo bitay fu donc region mofio ko min anni yade murdere de balde didi ko syndicat ngay du woni kaboltobe ayi gollobe janginobe école du syndicat ngay nay nek won hen presque won hen du woni segonde do won janginobe litebe ne
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
Sakira ben jandaru en kabaruji kondi le region haaji men di kanya le cercle en songo kasara hewde ko mobel larme mali do ete 7 km nga chapan etati enay himbe na yom barmi be kolli wirdi don ana nawni sanne barmu be na ba masudu doktoro gaaw e himbe tondu gol jabbiti gol sabi kasara o nenno kasara goddo wadi kanyen kasara lawol wadi kanyen nokku no dirte do nyena do e 6 km nga chapan e jeddi e joyi neddo got heddi hen ta tom barmi be kasara o hewdi yo sukkabe l'école o waddi o kasar o waddi wattu 17h kenye nenno be sukkabe o debbe jippino école hawri den kasar o waddi wi police ainsi kaso yo dum camion luman kobe jurube camion luma jurudo kodwar waddi o kasara bandiji tati palleke camion ngaji didi jammat altinere fa weta talatare dum waddi do en 5 km nga chapande joy bandiji diteti ko tawi e juude wombe le mobilaji di fu nenno be sedibe kolli wida ana ya milioji sappo ko be nabbe nenno be luman ko be non juube lumo ngendi noddirtede ende liman les cercles menaka ONG noddirtedo Secours Islamique France ana anni fabirade himbe mali madrasuji di hono mudum wala horebe ONG o mbaddi Kenya e modi babe sarabe janginobe kanye e sukabe talibabe fanda mabbe faabe darta tidallaji gondi faabe keba daranade sukabe yebabe Swiss Contact itti jawdi kawrtangal do kadude di kabaruji ka kedde hedare yewtirande ana yeso wassalam